Rasta Uganda. Bullet magic to be a cole.
Obulungi bw'okumaso bwa mpamba singa kyali.